mu Burundi uwo munsi wahimbajwe mu ntara zose. Mu Rwanda naho uwo munsi ntiwahimbajwe ku rwego rw'igihugu kuko utavugwa ko rimwe, ariko umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Eric Bagirubusa yagendeye mutama Pasteur Ezra Mfisi yigeze kuba umuhanuzi w'umwami Kigeli wa gatanu Ndahindurwa. Mutama Mfisi atangura asobanura uko ukwikukira kwabonetse mu gihugu cy'u Rwanda.
None se ubwigenge Kayibanda ni wawe urwaniye byose barabizi yarurwanya gahugu ndetse bwarwanye n'ababiriyi independence uraboneka inkotanyi ni koko zazanye ubwigenge ariko n'umuntu warwandaga n'umutusi n'abanyarwanda icyo si independence independence yariho ahubwo inkotanyi zaje gushyira mu bikorwa ariko sizo zaburwaniye bwari buriho buherezwa nabi ngira igikosa buherezwa nabi cyo gituma babiriki banganye na Parmehutu. Parmehutu ijya gukeza mu Bufaransa. N'ubu baracyari kumwe ntibari kumwe n'umubiriki. Ayo mateka se barabizi. Inkotanyi zakoze icy'ukuri ariko arwana n'umuhutu independence iriho. Ahubwo aza kurwana n'uwayikoreshaga nabi itariye ihari. Inkotanyi waza kuyikoresha neza ariko si ikenawe. Ariko none bavuze ngo independence yazanywe. No. No, zasanze independence iriho yaherejwe nabi bagiye se muri Loni gusenya inkotanyi kwa iyo independence zitanzwe barasinya ko barwanye se bakoresheje gusinya hamwe n'umuhutu ntibyapfiriye arusha ariko birababaje cyane kumva amateka ukuntu bayavuga mbese uko abapastoro n'abapadiri bato babiriya niko ni independence nayo iriho itobwa n'uyu munsi ni ngayo amateka y'u Rwanda. Icyo kibazo rero n'ubu kiracyariho kuko babandi bayakiriye nabi n'ubu bariho. Inkotanyi zashaka gutunganya iyo independence abo ngabo ntibashaka kwitungaho kandi bombi si beneyo ubyumve rutarwa baramwishe nabe abafatanyije nawe iki kibazo Kayibanda yarayijije umubiri adahari wa wundi wayirwanyaga wayakiriye mu mafuti yarayijije imyaka myinshi Habyarimana arayizihiza none ikibabaje ni ukubona inkotanyi nazo ziyizihiza ntizizihiza umunsi wazo
mubona kuri ubu abanyarwanda ari ngombwa kubizihiza independence cyangwa se ubwigenge
hakwiriye kwizihiza umunsi umwe w'inkotanyi zaje independence iriho si yazo ariko baje kugira ngo ijye mu buryo bwiza noneho bose baze none kandi bakizihiza umunsi mubi umunsi independence yaherejwe mu maho mu mafuti n'ishyano ese kuki bawizihiza kuko bazi ko independence yariho ikoreshwa nabi bawizihiriza kuko bazi ko abatari independence none zuzizihiza iminsi ibiri byashoboka niberure bizihiza umwe cyangwa se basobanurira abantu impamvu bizihiza iminsi ibiri ariko abantu babikora muri bazi ibyo bakora ibyo ari byo abantu umunsi wa inkotanyi ni mwiza waje gushyira icyariho batarwaniye kugishyira iburyo aho ngaho inkotanyi zikaba zikwiriye gushimwa ariko ntizihe independence kandi bo bari mu kuri igituma bateye independence ni kuko bakiziza n'uyu munsi
bivuze rero ko u Rwanda rutigeze rwigenga nkurikije uburyo mu binsobanurire
warigenza ariko muki mu mafuti none se hari umubiri warutegekaga ariko ari urw'umuhutu imbaga y'inyabutatu itarimo ariko rwarigenza ariko mu mafuti zirwo wakoze jenoside si yo independence iriho u Rwanda ari urwabo nta wundi barusangiye reka kutavuga ibintu mu kuri independence yabayeho ariko yo gukora ishyano ukwiriye kuvuga byose twahejejwe hanze se nande sibo nuko kavuga ngo ntibari bafite independence baricaga bagakiza bagera ubwo bakora jenoside mu mafuti kuko bayiherejwe mu mafuti warose nabibukira burinda bucya inkotanyi ko zishimirwa zaje kugira ngo icyo kintu kitari icyabo gikorwe mu buryo nyabwo kandi babigezeho maze ntibavuge ibintu ngo babisobanure
kuri wowe wumva hakirimo icyuho kuba batabisobanura
kibi nibyo nakubwiraga ko ikibazo kiracyariho kuko icyo kintu ntigisobanurwa
harimo kugoreka amateka
nabi ntibayagoreka barayica ahubwo ntibayagoreka barayica kuko abana bazasanga iminsi ibiri bazamenya se impamvu ubuse bwo babijyemo baza impamvu amateka yarapfuye byararangiye umuco warapfuye byararangiye
murakoze cyane
nuko sha